Them call me Zamani. Na sugar boy. Na get a hatch. Head my beat. Hope mwaka no kusheme de kwa. No kusina tuka guruka. Ama guru kugagarika. Ena kukuche shereka. Ulirobu nuzibayo. Ulirobu homi wayo. Echi beat ulirobu nuzibayo. Ulirobu homi wayo. Eni mobu kojobu sonobu koromon. Negonda gonda ni kama koroni. Batman zaman komu taraban. 2020 mini na yokurani.
Tulibu mwaka cheat
2020.
Umavu wa kufamu
2020.
Leka tumi mireno
2020.
Sasanya, sasanya.
Tulibu mwaka cheat
2020.
Umavu wa kufamu
2020.
Leka tumi mireno
2020.
Sasanya.
Them still wonder where me come from, Wakanda na yanda. Them say me bada, it's so happy never sada. Me call a wagon boy, in kaimiri sa boda. True love ko se fu boda, 2020. Holy se propaganda, Bushoga boy muna Rwanda. Utava mo Uganda, Babylon boy, me yogela nyo. Sugar boy say, you some mind, just a go. Some boy a fi no be bow.
Tulimu mwaka chi
2020.
Omwefu wa kufa
2020.
Leka tunyumi reno
2020.
Sasanya, sasanya.
Tulimu mwaka chi
2020.
Omwefu wa kufa
2020.
Leka tunyumi reno
2020.
Sasanya, sasanya. Tulimu 2020. Party after party. Tulimu 2020 party after party.
Hey, tulimu 2020 party after party. Tulimu 2020 party after party.
Tulimu mwaka cheat
2020.
Umavu wa kufamu
2020.
Leka tunyumi reno
2020.
Sasanya, sasanya.
Tulimu mwaka cheat
2020.
Umavu wa kufamu
2020.
Leka